najaribu kukufurahisha ili usinune, juu kinuna utaninunisha, tena ukijamu utanijamisha, basi ukicheka utanichekesha, bila chungu au la tamu, maisha kistaarabu hata iwe ya tabu, mwanzo wewe ni chaguo langu, baby, chanzo shepu na tabia yako, ulinganishwi kabisa, ulinganishwi kabisa. Nakupenda sana.
You are my shadow, can't go far from you, baby. From you, baby. From you, baby. You are my shadow, can't go far from you, baby. From you, baby. Yeah, from you, baby.
Kitu cha kwanza, baby, nakupendanga. Sitoki kwako kama kupena kugandama. Kwa pendo lako libaki likinoganga. Oh baby, oh baby. Nikumbatie, niburudike, nikiwa nawe ewe baby. Nikumbatie, niburudike, nikiwa nawe ewe baby. Achana nao wenye maneno, wana kidomo domo baby. Achana nao wenye maneno, wana kidomo domo baby.
Record.
Eugene Nash.